Ya nini kule, sio natania. Shachoshwa na nafsi moyo mpaka na hisia. Nilivopato na maradhi hawa kunkunjulia. Ironia. Yeah, yeah. Oh my Lord, my one and only. Ni wewe peke unashiriza ya mwezi. Familia, sayu mama like a cutie wasinge simamia. Swinge kwa aje, bila familia. Sayu mama like a cutie wasinge simamia.
Kuno nisogeze kwako, nipane maono nionea kwako. Nisamehe kwenye kila kosa, nisamehe zambi na ogopa. Nisamehe bado minirofa, nilivu wangu kena jokota. Mapito kwenye maisha, najua kama yatakwisha. Njia zangu kumu nimepita, matatizo kila siku vita. Njia zangu kumu nimepita, siku kila siku vita.
Familia, sayo mama like a cutie wasing.